Sifia sana kwa tabia yako. Sura yako ya upole inanivutia. Ashaputwiga mwenda pole minajivunia. Oh, tupeane mapenzi wachome, na kama namba waisome. Hata tukigombana wasione, washike jembe wakalime. Watasababisha tuje kugombana. Kidogo nachopata mie, naleta nyumbani tutumie. Nawe chunga danga sije kukudanganya, mwisho wa siku nikimbie. Oh, tupeane mapenzi wachome, na kama namba waisome. Hata tukigombana wasione, washike jembe wakalime. Mapenzi mazuri tane wawili wanopendana, tusizidishe washauri, watasababisha tuje kugombana.